Boubacar Diko e Samba Niane yo julaɓe mawɓe gonɓe to gawo e motti so e ley ngal wure SKN ñiɓugol dental ngal yo weeli yonki le ngallure motti kay won cikkitiɓe
noonda toujours
abbana miɗon gollida e ɗe nokkuji tati ɗe leyɗe tati ɓattodirde gonɗi Niger Burkina kañum e Mali eɓe kawre kulle fa heewi so gonga ɗum welimi e ɗum hani yarude yesso ɗum kaki komin kaja wona ley AES ɗi iwata a sikkan Burkina e Niger kaki ɗi min cottata ɗin du wona toon ɗi iwata eɗum wawi waddande en torra kaki meɗen caggal iwata a sikkan Allemagne kañum e Sénégal
e hakkillo ɗum kay en keɓe ley Mali ɗo ana hani kulleji yogaji golle yalla ngal ɗo dental na nafa e wi Modibo Maw Magalu hewti goto e fanaji ngal ɗo dental yo yirwinde jaagu ana hani ɗatti muɗi mu'ine courant Potignaka ñiɓugol gollire ɗum jene hoore
l'impact
ponanda ko o nangodirde juuɗe wawi waddude banggal keɓade leydi Mali warata andede joni ka fa ɓooya see saabi keɓade men gonɗe Mali ana ɓuritana leyɗe ɗe fuu dow luumoji ɗi kako wooɗa ɗum woni luumo heewa hakkunde ene e leyɗe ɓattiɓe men ɗiɗiɗi gonɗi Burkina kañum e Niger jonkamiɗo miila ko dareten leygol nangodiral juuɗe woni ɓeyɗude haaldaji tawe won kulle wonton eɗen darti
dowmu
yirwere luumoji le dental ngal sariyaji kunculoji hoore kabar muɗum no haniri latoto sababu leydi Niger nawtoro moƴƴuki ngal ɗo dental ɗum ɗo yo hakkillo kanko Ibrahim Louche dunke kabaru keɓe jeeɗo leydi Niger
ko ɗum warata wonde dow keɓade Niger kañum warata laatade ko mawni sanne saabi nokku goto Niger waran hemde yaafaji e moƴƴingol pétrole muɗum ndemal maɓɓe na katindu margol daabaji saabi moƴƴingol luumo gambaringol nangodiral juuɗe nokku goɗɗo ɗum e leyɗe aɗa mbawi wonde sariyaji hakkunde maɓɓe gaɗoji keɓade maɓɓe fuu ana wawi laatade gotum e hemde joɗodiral lobbal banggal golleji maɓɓe na katindu ɓuytude kulle ko goɗa hakkunde ɗe leyɗe tati
Modibo Maw Magalu hulti wiide so ni laamiɓeɓe gatti hen anniya kasindinaɗo leyɗe tati ɗe sikke wala keɓa mum en jirwan sanne e leyli fo leyɗe ɗe
ɗe leyɗe tati fuu keɓal muɗum gotum leyɗe noon ɗon ndemal kañum margol daabaji woni e mum katindun ɗe leyɗe ana takkodiri ɓe fuu tiiɗallaji gooti ɓe jogii ɗum yargol yesso ma no ɗum wori ana famɗi sanne miɗo miila anniyaji hani waɗede hakkunde hooreɓe salla eɓe keɓa no ɗe leyɗe tati laatirto leyɗe mawɗe banggal keɓal iwoji ley leyɗe maɓɓe kañum e ñamduji ɗum
kanko ɗumke keɓe Hachimi Madougou hulti wiide ana hani jaati kala leydi gondi dental ngal jogoro sooboyi kabaru laamu moƴƴo e golloɓe hantiɓe
fuɗɗude hande leyɗe jogiiɗe port fuu ɓe garan haaldude e mum de ɓe ƴeewa garowo samtanade ɓe salla eɓe keɓa gollude port muɗum ɗon leyɗe AES ɗe garata yaade margol haɓade yurku yurkuji haɓade bandiyako kañum ko yimɓe garata hemde miɗo miila ngol laawolɓe kani fuɗɗirde golleji ɗi
ɓeɗo foof no darda laamɓe dental leyɗe AES pati jeeɓa fuy ɓiɓɓe leydi maɓɓe e le golleji ɗi ɓe anni wadde yalla ɓe keɓa sembe e huncogol hoore ɗiɗo anniyaji ɗi